Wairua o te puna aroha, aroha, aroha. Wairua o te puna aroha, 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 aroha. I tau, I tau, I rongara. Tangata, ai ora mō, ga me kato, o te wenua, o te rangi, o wengarui. Wairua o te puna aroha, Wairua o te puna aroha, aroha, aroha. I tau, I tau, I rungara, hei tangata, hai ora mō, ga me katoa o te wenua.